chifanyiso cha mahuma bilina nna muya mukhetwa uri itabaswa ka chifanyiso ichi ribona mune washu Yesu achiko amba na mufunzi wazawuru ba mudzimu ane apfine godima mune washu Yesu uko mutalucheza uri richitoda ujena makoleni rofanela ushanduka ndi muya mukhetwa fedzi ane angari itabaswa rine vane arikoni udishushandukisa huparono dzichinya arali rabula uri rivaita zivi ratenda zauri Yesu uyakona ututha vuchinyi hashu muya mukhetwa udori itabaswa humbelani Yesu uri aniite muthu muswa namusi.